Amanwa jambona niruka ijoro nimbona garuka nabyo mutuzo na gatugitomba miga wowe dinado amanwa jambona niruka ijoro nimbona garuka nabyo mutuzo na gatugitomba miga wowe dinado sindi mambo tamperi chuti amanwa nijoro duhorane yo yanubaye kukora umuti rekanje nawo ubwo tumenyane nuko nguko nakwinjirije nimenye byawe menya kukaze nibuka nabandi basigaye bagiye bazira kukuburayo utagufite nacyavuze ugufite wabicya mama ni kubwo najye ndetamo gutwinka gushaka gakegeje nzuguri weyo nibwo gutuma nagoheka wabwo udatinya imipaka bano bajye bagutinya kubi kubi cyane kubi 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 cyane kubi cyane duheza kure cyane kubi 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 cyane kubi cyane duheza kure hanze amanwa jambona niruka ijoro nimbona garuka nabyo mutuzo na gatugitomba miga wowe dinado amanwa jambona niruka ijoro nimbona garuka nabyo mutuzo na gatugitomba miga wowe dinado Yanumva kukundwa n'abatoto ugutunza gahora ni toto hari nini kujya uteza ibibando narakubonye nugira urukundo oya nako nikugira gang ukunda kubutaza ndaburiza katubiziye kukarwa hamwe nabona n'ubona kira ni nawe dukabyo no gutwika amanwa n'ijoro tukimanukira gahindura izina ukabagavana imizigo Yesu kidukana n'abandi bakunda gupinga uwo mutsi bahinduka bafana bahinduka bafana bafana kubi 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 cyane kubi 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 cyane kubi cyane duheza kure cyane kubi 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 cyane kubi cyane duheza kure hanze amanwa jambona niruka ijoro nimbona garuka nabyo mutuzo na gatugitomba miga wowe dinado amanwa jambona niruka ijoro nimbona garuka nabyo mutuzo na gatugitomba miga wowe dinado
Hey yo, what up my people, I say on this one, yeah, Master K on the beat, I told you.